Nzimbi, Yeshua Mpam Gobis, now R. Kelly, as it can, I get you saved me. 90.6, 98.4, 99.9.
Molweni yoli ilayini yethu imbi kunjani?
Ndiphilile sisilinda kunjani kuwe?
Akho nto kuhle mani enkosi siyabulela andazi noba ndivakala kakuhle na.
Uvakala kakuhle kakhulu sisi wami, uvakala kakuhle kakhulu.
Okay, thank you.
Sisilinda, masiqale kweli cala. Ndicela ukuphanje umzuzu ozibulisele uzazise kubaphulaphuli be-VCR.
Mandithathe eli thuba ndibulise kubaphulaphuli basemvukani baphantsi kwekhrisani nabo bamameleyo bangekho kwikhrisani municipality. Ndiyanibulisa bethuna ngale mini yanamhlanje. Ndibulela neli thuba ndilifumeneyo ngale mini yebirthday yam. Ndinikwe eli thuba uba ndithethe nabaphulaphuli. This is i-present endinipha yona enkulu kakhulu. This is the best present for me. Thank you.
Siyavuya sisilinda, siyavuya. Happy birthday kuwe. Sithe mntoba nokusuku lakho liqale kamnandi bani phaa ekhaya bakupotozile bakuthi nje i-breakfast in bed phaa mntoba uphangele.
Ewe, sisenkosi kakhulu. Thank you so much.
No, ndiyabulela nam sisilinda xa nithe nasipha lo mzuzu mani intoba nani ke nihlaba ukhwelo nitsho ukuthi intoba nikhona niyarhalela intoba sizothetha ngento ebalulekileyo especially where rural areas are concerned. Sisilinda, sicela uqale usixelele ngecenter yakho, masiqale kuloo ndawo intoba ingabe icenter yakho yenza ntoni okanye le center ukuyo yenza ntoni na, i-main focus yayo kukuthini na.
Inkosi kakhulu mandibulele kwakhona. Isenta yethu isekhasikhathi kokuqala under amahlathi local municipality. Ijongene ncakasana nokuhlukunyezwa koomama nabantwana. Uyayibona? So isenta yethu iqale ngo-1997 where apho sasifumanise into yoba khona abantu xa behlukunyezwa. Ukuhlukunyezwa lasemakhaya iba yinto engaqhelekiyo. Le mpiye yaqhubeka sade sabona into yokuba masiphakame sifundise abantu ngalo mkhuba kuba ngoku seyingathi sisiqhelo yenzeka ade omnye umntu athi hayi mntanam kudala ndilapha awuhlukunyezwa into kunayo zizinto ezifana uba ziyenzeka endlini. So sijongene ncakasana nokufundisa oomama ngamalungelo abo. Sinayo ke ngoku nendawo esibagcina kuyo kuba xa bethe bahlukunyezwa kuba sifumanise into yoba abanye abantu kunzima ukuphuma kwezi relationship zethu kuba kaloku umntu akasenandawo yokuyo akanye akabinandawo apho nokucinga khona aphola qiniseka izigqiba zasithatha sifanele sibe nazo.
Sisilinda, yes, uya waqhawuka nje kancane. Ewe, ndiyabona inethiwekhi mani iyasisokolisa kakhulu.
Sinayo ke ngoku le ndawo sibagcina kuyo sithatha oomama abahlukunyeziweyo bena na.
Sisilinda,
hayi.
Yes. Oh, okay. So nini jongana nabantu abangoomama kunye ke nabantwana abahlokomezekileyo apha kwisenta yenu?
Yes, kwisenta. Mm-hmm. Then ke ngoku siba nayo nenye iprogram esijongane kuyo nayo neeprogram ezi-related okanye ezinxulumene ne-HIV and AIDS. Apho khona sifundisa abantu ngamalungelo abo nento yokokuba i-HIV and AIDS masamkele njengesifo esikhoyo ayisosifo esinobangela into yoba kwenzeke ezinto ezenzekayo sisifihle siyafana nezinye izifo nje esikhoyo esiphila nazo.
Ingaba sometimes HIV ike ihambiselane nayo i-GBV niba nazo ii-case ezinjalo ufumanise into yoba yonke le nto ithe yafumaniseka just because umntu i-HIV positive wafumanisa into yoba uyahlukumezeka ekhaya?
kakhulu sisi kaloku into yenzekayo ukuhlukunyezwa oku kwabantu abangoomama kuza ngabantu abangootata ezimathi uba ke ngoku bekhona nootata abahlukunyezwayo but ke ngokuba ndithetha phantsi kwe-Equus Women Support Center abona bantu basentliziyweni yethu ngabantu abangoomama abantu abangoomama ke kuba bengakwazi ukuzithethela mandenza umzekelo utata mhlawumbi uyafika uvela eGoli ootata mosi abanyeni bethu basebenza ngaphandle abanye basebenza emarhawuti njengoba ndikutshilo xa efika ekhaya akafike afune nokubuzwa into yoba bephila njani kule ndawo bekuyo ufumanise into yoba ixesha elininzi unomntu ahlala naye kule ndawo ayibekuyo and naloo mntu ahlala naye mhlawumbi ayinguye nomntu wakhe ngumntu ohlala nomnye umntu uyayibona then oyena yena mntu uzawuba yivictimyo yonke le nto lo mntu ungumama kuba uzawuthi akuqaphela into ebikhona into ibisenzeka afuna ubuza iqale apho ke ngoku ungqabangqaba nasekhaya ufumaniseke into yoba oomama abaninzi busulelekile kuba bengakwazi ukuthethela bathathe isigqibo okanye bengakwazi ukuthi kootata hayi andizoyenza xa ungafuni ukwenza okanye siye ecanzini ngeyona ndlela yakhe yakhuseleka fothina sobabini kuba kaloku nawe njengoba utshile umama ekhaya awuyazi uba bekusenzeka ntoni so ukukhusela thina sobabini masihlale phantsi sithethane
inyani leyo kakhulu ezinye i-case concerning abantwana enye nijongane nazo sisilinda mhlawumbi inoba iba zeziphi ezixhaphakileyo ezivamisa into abazibe khona phaa ekuhlaleni
abantwana bayahlukunyezwa kakhulu ngabantu ababaziyo ekuhlaleni kuba umntwana uyaqhelana nomntu okwi-area okanye kwisitratengi sakhe okanye oyi-family member ufumaniseka uqhelane ade abe ne-relationship lo mntu angabi sistranger kuye ibe ngumntu amaziyo ufumaniseka ke ngoku lo mntana uzawuba lixhoba because uzawubona udibani okanye okanye umntu acinga mhlawumbi u-related kokwabo aqhelane naye angoyiki nokoyika xa embiza sele emthuma mhlawumbi ukuthi khawundiphathele into ethile phaa kanti kungeli xesha lo mntu sele ecinga ububi ngani okwesibini abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kwiifemeli zethu behlukunyezwa ngoomalume related i-family members oomalume ootata bethu uyayibona oobrother babo abanye bayenza bengayazi ukuthi into bayenzayo irongo komntana wakho kwabo okanye acinga into yoba ayizowuvela le nto okanye mhlawumbi yinto eyayenziwe kunye ngokuyibona into naye anokwazi uyenza komnye umntu bahlukumezeke kakhulu abantwana kwiifemeli zethu bahlukumezeke kakhulu abantwana kwizisenza ngaphandle nasezikolweni ngokunjalo so bayahlukunyezwa kakhulu sexually physically yeyabona and emotionally because abanye abantwana bafumanise into yoba mhlawumbi banezigulo zabo ezibenza into yokusekisa kwii-communities zethu kuhlukunyezwa ke oko umzekelo sithethe ngomntana onobuso mhlawumbi abasithi zi-albinism so aba bantwana ngabantwana but bafunzise ukuba abaphile ubomi obufanyana abanye bantwana zikhona izinto ezibahlukumezayo emotionally and physically and otherwise
no iyavakala ndithe ndawufumana sisilinda i-email yenu i-main focus yenu is to educate abantu abasemakhaya ngayo i-GBV ingabe with your own views ngokokujonga kwakho iye yabaphi iye yabandawuni intsalela apha kubantu basemakhayeni when it comes to i-GBV ingaba mhlawumbi siendaphe siyithatha as ebusitsho kamandi into yoba siendaphe sicinga into yoba yinto fani uba iyasehlela to an extent sayenza into yoba okay as ubusitsho phaa kwi-introduction yakho into yoba as much as kuthiwa emtshatweni kuyanyamezelwa but uyufumanisa into yoba abanye abantu sebenyamezela ezinye izinto noko bekufana uba azinyamezelwa into ezifana ne-abuse sexual abuse physical abuse emotionally and mentally and one of your abuse endiye ndifumanisa into yoba ithatheka kade ngoba ayinazivubeko ayinaproof yento yoba iyenzeka it's emotional abuse abantu abangoomama in a daily basis bangakanani abasafarisha from emotional and mental abuse
enkosi kakhulu yona nabaphula you know usithi ngalo lonke ixesha koomama besikade sisitsho sisithi koomama abathathu umnye umama ohlukunyezwayo but ngoku siyajika sithi koomama abathathu babini oomama abahlukunyezayo. That means le nto iye isanda, iye isanda. Abangenayo kwa ireyido le uyivulileyo wena namhlanje, abangenayo information kuthi le nto yenzekayo ukuhlukunyezwa. So kwandile kakhulu ukuhlukunyezwa kwabantu abangoomama bengenayo bonke i-information, but ke simanqadanqada sinjalo sibhizi sifundisa sibonele ukuba abantu basondele kwi-government department like ku-social development naseziklinikhi baripote xana kukho into abangayiqondiyo. Enye into ebangela into yoba sinyamezele kakhulu, uyufumaniseka into yoba aba bantu basihlukumezayo ngabantu esiphila ngabo apha emakhaya, kuthiwa zii-breadwinners. Kube nzima ke ngoku ukuthi xa ndimshiya lo mntu ndizawubheka athi omnye athi mna andisenalo nekhaya apho ndingaya khona, ndiza kondliwa ngubani. So siyafuna ukusondela ke ngoku ebantwini into yoba bayazi into yokuba zikhona ii-programs zikarhulumente ezincedisana nabo into yokuba xa uthe wathatha isigqibo wazibona uba noko noko kule ntlalo ndihleliyo apha akunyamezeleki, unako ukuphuma then uncediswe ubone nangakumbi ukuthi loluphi uncedo engalifumanayo kurhulumente.
So ndithetha ukuthi nakuphi nakweyiphi na indawo
kwezintsuku zimbini from the first to the second ka-November. Izolo na izolo elinye ndibize ngolo hlobo besine-summit e-Durban sihleli no-president nee-ministers zakhe apho silwayo sisithi sanele urhulumente makabonakale nangakumbi into yokokuba uyayibona lo mba we-violence against women ukuthi ubuthathaka kangakanani na. U-president uCyril Ramaphosa uye wasebela phaya wathi ngoku ufikelele ekukurecognizing into yokuba i-violence against women okanye i-gender based violence is the first pandemic of our country. Into ethethi ukuthi ngoku funeka sivuthulule siyazile into yokuba sinaye urhulumente osabelayo ozamayo ukuncedisana nathi xa sithe saqonda ukwenzeka futhi ukuthi abantu mabaripote bathethe so that bazofumana uncedo.
Into ethetha ukuthi noko zikhona iinto ezizawutshintsha. Into ethetha ukuthi sisilinda noko zikhona iinto ezizawutshintsha in cases whereby into yoba indlela umthetho uzawuhamba ngayo when we talking about i-abuse through abantu okanye i-abuse eyenzekayo kwabantu abangoomama kunye nabantwana.
Ewe sisenkosi kakhulu, zikhona iindlela ezitshintshayo esele zikhona but ngoku sithi makuqiniswe nangakumbi, sandiselwe amapolisa kwii-areas zethu, amapolisa anikwe izixhobo ezaneleyo zokusebenza so that afikeleleke nakwezi ndawo kunzima ukuba afikelele kuzo. Because xa ujonge iindlela zethu akululanga amanye amapolisa ayofikelela kwiindawo apho abizwa khona ngenxa yento yoba iindlela azikho okanye iven abanazo. So zezo zinto siyalwa siyabancedisa ukuthi ezi zinto ngophana kwabantu basemthethweni masilweni sisonke so that le violence against women izokuhla nangakumbi.
Sisilinda phambi toba sibe sithi ke mhlawumbi siya kwi-conclusion yencoko yethu, ingaba mhlawumbi njengabantu abasebenza enisebenzisana okanye nisebenza ngabantu abaza kuni bezochaza izinto zenu, mhlawumbi umntu azochaza into yoba uya-abuseka wakaphithanga kakuhle, in most cases abantu ke ndive when you're talking about i-GBV they complain about i-service abaye bathi bayinikezwe ezipolice station. Ingaba mhlambi wena ucinga into abalunga khona utshintsho olunokwenziwa into ezifana mhlambi ne-training kube khona amapolisa aspecializer on dealing with i-victims ze-GBV okanye mhlambi wena awukayi-experience loo nto whereby ufumanise into yoba niya ngaphambili emapoliseni and ningayifumani the response eniye nacinga into yoba mhlambi ngeniyifumene.
Enkosi kakhulu Yole. into eyenzekayo nesigcine kuyo ngoku njengoba ndisithe ndisithi kuwe besinale program ye-2 days eJoburg kwi-summit kulo nyaka uphelileyo kuye kwathiwa ngo-2018 apho ibiqale khona kule summit yethu ne so kwagqitywa ekubeni into yoba urhulumente makabe nengxowa yokuncedisana nezi organization ukuze zifumane imali yokwenza ii-program ezithile. So ndifuna ukuqala kule ndawo ithi as much uba zi organizations zethu zikhona nazo we need resources so that sikwazi ii-service zethu ukuzirendarisa ngendlela erayithi thina kuqala but sibe nethamsanqa nenyweba ke thina siyikho ezi-human support center safumana kwifandi ibikhona le-gender based violence ekuthiwa ngu-GBV fund but sikwazi uyayibona so la funding yile isincedisileyo sakwazi uyokusebenza ncakasana namapolisa nazo zonke ii-stakeholders ezikhoyo kwi-area yethu akuzuba lula ke ngoku mhlawumbi for enye i-organization into yokokuba isebenze kakuhle xana ingenayo imali yokwenza loo nto but eyona nto iphulo esinalo kukuthi i-area nganye if i-stakeholders zinakudibana zifomishe iforum xa sineforum kuba lula thina into yokuba sithethe zonke iindlela zokunceda amaxhobo sazame ukuthi kule area ndibana umntu owenza ntoni lethe nanku umntu uya e-police station ahlukunyeza xa ehlukunyeza laa mntu e-police station uyaphuma e-police station afowunele umntu yaseyiphezu aphepolisation andincedakali umntu oseyiphezu uyakwazi ukuya ayoqonda kutheni engancedakali loo mntu ngamanye amaxesha abantu kukuba umntu engayazi ukuthi ufuna ntoni xa ipolisation ngamanye amaxesha kukuba amapolisa angamniki i-guidance ukuthi bone yaisevisi yintoni so kuba lula ke xa sineforum within our community so thina sibe nethamsanqa le nto yoba sibe nenyweba sifumane i-funding so that sikwazi ukulobbyista whereby abantu bethu bafumane lesisicondarisation within other service providers so siyakwazi ngokungenelela kuba sinawo amavili sincedwe yile funding besifumene kulo nyaka uphelileyo.
Sislinda amazi
ijikelele
yes. Yes, ma'am. Uxolo.
Yona.
Bathetha, ma'am.
Ithi ke into yona, eyona nto siyithethayo futhi, whoever osebenzayo nge-GBV kwi-community okanye kwi-area yakhe, mabadibane apha bafome ifram kuzoba lula kunceda i-victims. Enkosi sisi.
Enkosi kakhulu mama. Amazwi nje okugqibela sibe siyayivala incoko yethu sisilinda.
Amazwi okugqibela endinawo kukuba njengoba sisiya kwi-16 days of activism ezawuqala nge-25th November to the 10th of December siyacela bethuna mayingabi ngathi sinetyala ngento yoba kujongwa nencakasana nezi ntsuku zili-16 ukulwa i-domestic violence okanye i-violence against women masithathe as normal days ngoba kaloku sifumanise into yoba xa kuthiwa kukwi-women kulapho abafazi bulawa kakhulu okanye bahlukunyezwa kakhulu xa kuthiwa kukwi-16 days of activism kulapho sihlukumezeka ecela bethina kubantu abangootata mabahlise umoya ukuthi umntu xa naye enengxaki asisancedi oomama bodwa ngoku siyabanceda nootata sibarefere nakwezinye i-organization ezijongene ncakasana nee-program zootata so siyacela bethina nokuthotyisa umoya noko le pandemic sikuyo ukuthi kunyezwa koomama yanele uyaina so sicela kakhulu ngokuzithoba sithi kwabo barenda i-services kula maxhoba mabanyamezele kuba siyayazi akululanga ngoba kaloku siphela sineentaba kulo msebenzi siwenzayo but if senza into erayithi let's do it. Enkosi yona.
Ndiyabulela kakhulu sisilinda ndisithi ke wunjo niqhubeke nisenza umsebenzi omhle hopefully ke baza bakhona nabaza ngaphambili ngoba kaloku ndicinga into yoba nabanye zikhona i-guidelines abanozidinga basanduyiqala mhlawumbi le organization yabo that faces with i-GBV bayayidinga into yoba babe ne-guiders ezifana nani for into yoba nabo bakwazi ukuqhubeka besenza lo msebenzi omhle. Imini emandi kuwe, enjoy your birthday nempela veki yakho ibe myoli sisilinda.
Enkosi kakhulu yoli, ndiyabulela kakhulu nam. Enkosi kakhulu umntu ofuna ulwazi angafowunele iKhwezi 045 843 2110. Enkosi kakhulu yoli.
Nkosi sisilinda, imini mandi. Phulaphula vese are nguye ke pha osisilinda Eunice Brooke, yena ke epha ke eCathcart esuka eIkhwezi center ke leyo apho incedisana khona nomama kunye nabantwana abathe ke bahlukumezeka kakhulu. Esitsho ke into yoba notata bababekelanga ecaleni bethunana, notata bayabajonga kodwa ke babarefere kwi-organization ezisebenzisana notata. Siyaunderstand into yoba bakhona notata wena ba-abusekayo nabo. That's why it's gender-based violence. It's not women and children only. It's gender-based violence, which means ayikhethi sinye. Ungutata, ungumama, yajonge into yakho. Kodwa ke funeka ukubalekileyo uze ngaphambili sive into yoba kwenzeka ntoni na. Nakuwe ke mmelwane, sihlobo, na family member, if ukhona umntu oza kuwe ezokhalaza into yoba ingathi uyahlukumezeka. Masingayibekini mani ibe yindaba yakwammelwane okanye ibe yindaba yakwamkhozi ibe yinto yefemeli because kaloku zizinye zezinto ezenza izinto zonakale kakhulu ezifemelini. Ufumanisa into yoba umntana uthi mhla wapasa ibanga leshumi amke efemelini amke undomka ngoba kaloku wathi esiza ezochaza ingxaki yakhe ezochaza into yoba uyahlukumezeka, uhlukunyezwa ngubhoti, uhlukunyezwa ngusisi. Ziyenzeka, ziyenzeka bethunana. Umntana oyintombazana ahlukunyezwa ngomnye umntu ongusisi, uyahlukunyezwa nangumalume, any family member. But yayinto exoxwayo efemelini and akafumana counseling and akabikho happy, aendaphe elizonda ikhaya, aendaphe ayizonda ifemeli, akhethe intoba ayohlala kwezinye indawo angaze aphinde abuye. Abanye ufumanisa into yoba ade ayohlala esitratweni, ayohlala esitratweni because i-abuse yasekhaya i-too much, akakwazi noconcentrator esikolweni. And singathi xa utishala isiza ngaphambili ezochaza into yoba ayi man ubani ndifumanise into yoba ingathi i-attitude yakhe iyatshintsha, ingabe zonke izinto zisahamba ngendlela ekhaya thina siqhoshombe size sifuna uexplode, sifuna uexplode ngoba kaloku ngoku wena tishala uzibona ngathi uclever ngoku ufuna ungena entweni zomzini wam. Hayi bethunana, mayibe khona into yoba nawe mzali pay attention uqonde okay tishala ndizake ke ndiyijonge nam ndijonge into yoba kwenzeka ntoni. Uyaqonda into yoba indixakile nam uba ndingayenza kanjani. Social development bakhona, social workers sikhona. Xa uze ngaphambili kwa on time umntana akazothathwa kuwe, kuzawufunyanwa nje indlela into yoba ube wena nomntana niyakhuseleka. Masibe nalo ithemba bethuna, ndiyazi into yoba abantu abaninzi sebelahle ithemba kwi-departments ezikhoyo kodwa ke bakhona abantu abase-dedicated abasawenzayo umsebenzi wabo ngentliziyo ezipheleleyo. Ya masimkhaphi ke.